kia matu mohio ai tātou katoa, he pakanga kei te haere. E hare I te mea ko ngā kānohi ka kitea pera ia Hitler, ia Rommel, ia era General I Aua Rā. Engari ka kari I taia te kitea ngā kānohi o enei tangata e noho teitei ana I ngā kopuraihana pera ia BP, ia Shell, I enei kamupini kopuraihana. Miriona, piriona tāra kai te whiwhi ia tau, mai ngā kāwanatanga, kia haere tonu a rātai mahi.